Singai Raki Renggi Rikesh Utawazi Music by Kishnari Balini.